Bandy won't kill them right here. Ah, yeah. Yeah. Ni mshikaji wa mtaa, ni mwana wa switi. Huaso kila saa, so penda makiki. Jina lake Shadow Beast, Mr. Beast Nenga. Mtu watu staili yake da, utaipenda. Shingoni macheni, puani vipini. Sikio kaminya kipuli chado hana nyingi. Jaimos kupari Sunday kufanya ibada. Alewi kwa fashion zenu anakwenda na muda. Anaga za kishamba, zile za kufimba. Nyamwezi flani roo moja hana za kukunja. Chado display vika, is a peacemaker. Mr. Moneymaker, Mr. Uniboyka. Chado display vika, is a peacemaker. Mr. Moneymaker, Mr. Uniboyka. Mr. Chado business. Mr. Shadow Business. Mr. Shadow Business. Mr. Shadow Business. Jana ni mwana wa watu, mwana bitosi ni kwenye wadongo. Charubenga ni mwana wa kazi, habwe tiki kama dodo wa bongo. Kunyama kuleta rushengo, ni kupaka sa kupindo mugongo. Charubenga kuteremishe, chuzi ni wani kuteremishe. Onetini ni kuteremishe, Rion Spy ni kuteremishe. DJ Yuzo, DJ Reno, DJ Chico, DJ Obama kuteremishe. DJ Slay, DJ Why Now, Strongo you pull up our game now. Let's make manas my boy, Charo Business guys man. Anaga za kishamba, zile za kufimba. Nyamwezi plani roo moja, ana za kukunja. Charo's play. Nika, is a peace nika, Mr. Moneymaker, Mr. Uniboyka. Chadus Blev nika, is a peace nika, Mr. Moneymaker, Mr. Uniboyka. Mr. Shadow Business. Mr. Shadow Business. Mr. Shadow Business. Mr. Shadow Business. Yeah. It's your boy Chuvi the baddest right here. It's a master on 18, I see you brother. Ah yeah. OCB.